amashishini aseNelson Mandela Bay anganako ngoku ukufumana uncedo ngeeakhawunti zawo zikamasipala kumaqela amabini anikela ngoncedo. Unemibuzo ngeakhawunti yakho? Nceda uqhagamshelane neqela lethu elinikela ngoncedo kumashishini ku-041-506-5600 okanye usemva ngokweentlawulo ungancokola neqela lethu elijongene neentlawulo malunga nendlela efikelelekayo yokuhlawula. Khangela icandelo lethu lezoncedo ku-www.nelsonmandelabay.gov.za ucofe ezoshishino. Hlawula iakhawunti yakho namhlanje ube yinxalenye yotshintsho oluncomekayo kulo masipala. Sibamba ngazibini ngegalelo lakho kuphuhliso lwesi sixeko.